Duku ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tu arasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Ana claim ngoma zangu wazina mchizisha, napata mewakisha mse. Na mistaris na mchocha, napata naitisha, na bado anatisha wase.
Cheki charge na nichekeshi ya mangoto. Chunga blood unweza teketia kwa moto. Hakuna benefit kumezeshi ya watoto. Akada koki behavior nyupeleki ya mangoko. Stress reliever ju game ni mbwakni. Ama ninja wana confidence kadem na acne. Wanaitaji filter ndo tusi wa bebe ndogo. But kauna jiamini kijana sulete zogo. Unangoja kupewa ujidumi. Kibu aliwashonyini mapiuni. Silithani weni chopi umefika uni. Tukiwa mocho sepe mutafikishwa sayuni. Tuko smoke session tunavaina virus. And this coming election itavaina virus. Virus aneza vai east mimi west. Virus ya medea tingwaiza east. Wanakoja nsare mboka ando anitoke. Wanirushe ndani ya mrota ando ni protest. Bifa tudishingi pork na isi sausage. Basindo deliver smocha on your doorstep. And that's a change of diet. Jumezoe ya ngombe. Jumtandao pekendo wa uonge ya shonde. Na kao ni tambu yo bombe ya tombwe. Kwande uko.
Nuku ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tu arasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Crown na mangwai unadai gani king size. Ningumu kuniwai jusibukiwi na the same price. Kuna maklono na tuchai wana tuingiza na Jesus. Nipicheki 45 kuna pasi ya takula risas. They not like us, yon your main reason that they don't like us. Tuma kwa people to mu bonga cash. Ikistuma the big deal manze pesa otas. Kibra kwa rona damia L7 in my vein. Na usitie rock kani safi and the chain. Tuna switch my flow na my punch ni insane. Kani story ya dog conversation si the same. Woi ati madhana ni one kijana avoid mapoko. Zile time mina stone mina avoid tu mapopo. Mlingi na katwe na rudisho kwa koso. Na kuna form si za partners na piyonga tu loso. Sikuwa chosen ni bidino kora kiasi. Usini pay attention mi ulipisha tu kisasi. Uyu si fan ni smile yake tu ndio fancy. Ilikuwa kuja ya kured but imbaya kakula transi. Black eye akitisha za macho. Third eye ni hakuna otu maracho. By the way OG katafika kwa mansion. Prepare smoking zone juicy lazima tu macho. Nuku ni mbichi but kwela meiva. Shukuma chichi na roll na madiva. Tuko kwa inchi mapasta ndo shida. Na tuna blame tu arasta na shada. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Chukuliwa one time, ngome na kubeba yoyo. Fufuliwa one rhyme, akiwalai uta cheese na maflow. Ana claim ngoma zangu wazina mchizisha, napata mewakisha mse. Na mistaris na mchocha, napata naitisha, na bado anatisha wase.